maanta sagaalkii aroornimo markii ahayd jibuuti diyaarad nooca loo yaqaan seesna 206 oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sidee milatariga jibuuti ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee jibuuti. Diyaaradda ayaa kolkii ay dhulka ka kacday xoogaa yar kadib intii quwad jabtay dhulka kusoo dhacday goob aad uga agdhow garoonka diyaaradaha ee jibuuti. Waxaa saarnaa diyaaradda 3 askari oo milatariya oo kala ah allaha u naxariiste kolonel ibraahim cabdillaahi geele oo ku dhowaad 4 sannadood waday diyaaradaha milatariga nooca yaryar, isagoo xisaab ahaan loo sijilay inta badan inuu leeyahay in ka badan 5,000 oo saacadood oo xagga duulimaadada diyaaradaha. Labada askari ee kale ee milatariga iyaguna ku geeriyooday shilkaasi allah u naxariiste ayaa iyagu ah 2 gabdhood oo loo waday tababar xagga duulimaadada diyaaradaha, iyagoo kala ah hodan axmed yuusuf iyo ilhaan maxamed ibraahim. War saxaafadeed taliska sare ciidamada milatariga jabuuti uu soo saaray oo nuqul ka mida lasoo gaadhsiiyey laanta aska soomaaliga v o a ayaa lagu sheegay in sababta keentay burburka diyaaraddan ay tahay cillad farsamo oo lasoo deristay diyaaradda. Diyaaraddan oo ah nooca yaryar ee diyaaradaha shirkadda yar ee maraykanka ee sesna gaar ahaan 206 ayaa ahayd diyaarad marka horeba aan lagu soo iibsan usayd, inkastoo ay adeeg fara badan u haysay ciidamada qalabka sida jabuuti. Diyaaraddu waa nooca 6-10 qof qaada oo milatariga jabuuti ay inta badan u isticmaali jireen howlahooga xagga gobollada markay tegayaan iyo in lagu qaado dadka mas-uuliyiinta jabuuti markay u kacayaan amba ay u baxayaan xagga gobollada miyiga jabuuti. Ramadaan Muuse, v o a, Jabuuti.